Ssentebe w'olukiiko olukulembera district ye Luweero Erasto Kibirango asiimye ekkanisa y'Abaadivent mu Uganda olw'okusiga ennyo ensimbi mu byenjigiriza ebyobulamu naddala mu kitundu ekya Greater Luweero kyagambye nti kikoze ekinene nnyo okuyitimusa eby'embeera z'abantu n'ebyenfuna. Bino abyogedde ng'amasomero ga secondary ag'Abaadivent gajaguza okukola obulungi mu byava mu bigezo ebya siniya ey'okuna eby'omwaka oguyise. Ekkanisa y'Abaadivent erina amasomero agawerako mu disitulikiti y'e Luweero omuli Bugema University, Bugema Secondary ne Bugema Primary, katika mu SDA Secondary ne katika mu SDA Primary, nga katika mu SDA Secondary School erina amatabi okuli erye katika mu Ekakooge awamu ne Nakaseke. Kibirango agamba nti amatendekero gano amakulu bwe gatyo ekabonero akalaga nti ekkanisa y'Abaadivent nkulu nnyo mu bigambo ebikwatagana n'okukulaakulana kwa Uganda.
Njagala okusooka okusiimira ddala obuweereza obwa Advent Church mu Luweero, kinajjukirwa nti mu Luweero kumpi ekiringa ekikolo kyennyini eky'Abaadivent mu Uganda, kubanga otunuulidde Bugema oba otunuulidde katika mu SDA nawala nti ndabanga ddala obuweereza bw'Abaadivent lina makanda mu Luweero, abantu basobola kufunyemu nnyo mu bigambo by'ebyenjigiriza. Njagala okusooka okwogera ku Bugema University Kenya Primary w'eri awo katika mu SDA essomero ery'amaanyi la mu Luweero. Wano obukulembeze bw'Abaadivent ekoze kinene nnyo mu kuzimba ebyenjigiriza, okuzimba amalwaliro e Bugema. Tulina Kunt Hospital egendagenda kudaalya hospital Dictionary Quality Center for essomero w'eri ery'eri ekitomesa abasawo n'ateera n'ebyenkulaakulana mu bibali.
Tubadde ku mukolo ogwakatikamu main branch wano ew'obulenzi nga twebaza Katonda olw'ebibuuzo by'abaana baffe abasinye ebyokuna, ate nabyo tuteekateeka omukolo era Kakooge tujja kubategeeza mu kiseera kyakyo olwakukola obulungi okw'abaana baffe. Omwaka ogusookedde ddaladala ne batuula ne bayita bonna nga buli mwana asomalisi njayagala nga buli mwana ayina eddembe kubanga ayise. Olwekyo twebaza Katonda olwa kino kyatuusizaako. Katulindire n'ebibuuzo ebasinye ebyomukaaga kubanga tulina essuubi nti bijja kuba birungi nga bino bwe bibadde, era nga tusabira abaana baffe abo nabo ogenda okufuna courses ze bayinza okukola mu bulamu bwabwe. Ekiseera kino tuli mu kuligisalinga baana ba siniya ya kutaano ate n'abaana aba siniya esooka. Siniya esooka yatandise okusoma, n'olwekyo abazadde tunamwena tubasaba mulete abaana kubanga kyemuyinza okubawa kubasomesa siwali kirala.
Byoyo ye Bisaso Vincent akulira essomero lya katika mu SDA Secondary School Kakooge Campus. Mu ngeri endala, Kavuma Alan mukulu w'essomero lya Mulusa Academy w'obulenzi mu Luweero District naye asabye abazadde obutakuumira baana waka olw'ensonga z'ebisale by'essomero. Agamba nti waliwo engeri abazadde gye basobola okutuukirira abakulu b'amasomero ne babaako bye bakkaanya ku nsonga ezitali zimu abayana baabwe ne basoma.
Okusoomoozebwa kutufunye okusingira ddala kuva mu bisale abazadde baffe abasinga enfuna si nnungi nnyo, naye ng'abazadde mujje tugenda kwogera ku bisale by'essomero tulabe ng'abaana bonna ab'eggwanga tubasomesa bavemu omulamwa.
Erinnya Nakabuye Grace, nga nze omukulu w'ebyensoma ku Mulusa Academy w'obulenzi. Ebyensoma tebitandise bubi olw'ensonga nti abazadde bajumbidde ne batuwa abayizi, era twongere okubakubiriza n'abasigadde mu byalo basindika abayizi abo bonna bajje basome tulabe nga tutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Omulanga gwe nkubira abazadde baffe bwe butatuuza baana waka si lwa bumpi bwa bulusoma, wabula olw'ebyo ebyatuukawo naye nga tukakasa nti abayizi olusoma lunaagenda okuggwako nga baganyuddwamu.